ChunkySupplier.com.
Kizunguzungu kimewapanda, lete mitungi lete na jiga tunaziwashi. Mala kizunguzungu kimewapanda, lete mitungi lete na todi tunaziwashi. Aina ushamba, funga mkanda, kama kamanda, pigia msamba. Aina kumbwanda, unajimwaga, lusha mashanka, kama muganga. Baka kizunguzungu kimewapanda, lete mitungi lete na jiga tunaziwashi. Mala kizunguzungu kimewapanda,
lete mitungi lete na jodi tunaziwashi.
Aya, don't you forget, don't you forget, don't you forget, don't you forget. Aya, twenty, don't you forget, don't you forget, don't you forget, don't you forget. Aya, mama, don't you forget, don't you forget, don't you forget, don't you forget. Mama kalewa tungi kacha chenji kacha kuhe. Ah, kamtukana kenda kukopa kacha kuhe. Kainda kwa mpalange kwa oguza kacha kuhe. Katangulizwa geto karacha ule kacha kuhe. Dada kenda kuranga kasa ukanga kacha kuhe. We dada don't you forget, don't you forget, don't you forget, don't you forget. Aya twende don't you forget, don't you forget, don't you forget, don't you forget. Aya mama don't you forget, don't you forget, don't you forget, don't you forget. A twende unainama, unainuka, unainama, fanya kama unanguka. Twende unainama, unainuka, unainama, fanya kama unanguka. A twende, 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 baka chini, 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 chini. A twende, 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 baka juu, 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 juu. Kabineto, aitikia chebu wapo, avuma kama upe. Anikiwa ni mimi hapa Losela, anikiwa ndani ya Carnival Sound, yeah. Anikiwa sambama na producer Mamendai, abane